with a heart broken, with a heart broken, with a
gangsta baby, stafuti bikira bali niwe na amani hata bila ya mpira. Better be passion, nikichelewa nyumbani siwezi kukumbia, yote nakuta vitani. Na mkosea mpenzi ukimuacha na hamo, nikutana na kina fulani utazipata salamu. I wanna breathe no air, be my oxygen. I wanna smoke that shit, be my aspen. When I give you money, takuwa ni business. When I give you love, you be Mrs. You be Mrs. Nikki. Wanche ulimi, nitakupaka lipustiki. Bas njoo baby, feel it home ziki. Njoo baby, feel it home ziki.
Inside.